mapenzi basi kwako nimezama, kama ni maji basi kwako nimetwama. Sisikii wala mimi siambiwi, masikio nimeshakuwa kiziwi. Siku na mchana bado nachana mistari, kila kona ya mtaa naandika mistari.
Kama ni mziki ni mziki nime fall in love, kama ni biti ni biti nime fall in love. You see me rocking the mood na bado sija give up, kila siku everyday bado mina keep up.
Sauti zako wewe tu zinanifanya mi no stress, melodi zako wewe tu zinanifanya mi somebody.
Chana kabisa ndo fake chest, saxophone ndo kabisa meni bamba, kiweka kwenye melody pamoja na rumba.
Suku R&B na hip hop,
hapa kabisa ndo nimekuwa mental. Bongo flavor ndo kitu kina nitambulisha, Kenya, Uganda, Tanzania mina wakilisha.
Sauti zako wewe tu zinanifanya mi no stress, melody zako wewe tu zinanifanya mi somebody.
Kama ni maji basi kwako nimetwama, sisikii wala mimi siambiwi, masikio nimeshakuwa kiziwi. Siku na mchana bado nachana mistari, kila kona ya mtaa naandika mistari. Watoto mama bado na wachapa waya, wanagwaya, wanakwaya, wanajua mimi ni mkali kuliko baba baya. Kwenye hii race race na wakalisha vibaya, na wapiga mbaya, ho! Na mimi na studio bado na mike na bado sija sahau. Kinanda na mimi na bado sija sahau. Vest kama vest kali, napata producer mkali, studio kali, beat kali, mike kali, kila kitu kali. Ooh.